That rap first kid in Uganda, them call me Fessy Daddy.
Guns on the beat, now the mind record.
Nafuka mulasi, Fessy Daddy ze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, Fessy Daddy ze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, Fessy Daddy ze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, towa kana nafuka mulasi. Kunlemesa tomala bisera zindise gwanga gwe olinko konseira tokwata ku ze tonsubula tokwata ku kugambye tonsubula olino mubiri omulungi nasanga
wanti
yagala kutwali kansanga tulye mane 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 kasi kasi. Aina muya bakwata kusikati. Nafuka mulasi, Fessy Daddy ze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, Fessy Daddy ze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, Fessy Daddy ze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, towa kana nafuka mulasi.
Amanya Mutabazi Paulo, aka Fessy Daddy Uganda. Nabasubiza, ndi nkomawo, okubawo muziki. Abasinganga kulowooza ndagenda naye nkomyewo. Akati wali abo, abasinga okuba nti Fessy Daddy Kyanyabya ayogera bwogezi, nammwe mujje mwogere tumbe. Yamani. Ate ne tumirako abalasita, tumirako omulasita Bobi Wine. Bonna bonna bahasola basolinganga nze bwe nahasolinga Bebe Kuru n'abalala bonna abalasita bali mu gete eyo yonna mwenna batumiddeko Fessy Daddy Uganda abaleete delegi owa Bobi Wine oligino nkomyewo n'amaanyi maanyi nyo ate ekyaliwo Big Man tumiddeko Dr. Jose Chameleon ne bafaani bange mwenna mwongere okumpagira
Guns on the beat
Small Quiza Church Boy That our first kid in Uganda Them call me Fessy Daddy
Nafuka mulasi Fessy Daddy ze nafuka mulasi Nafuka mulasi Fessy Daddy ze nafuka mulasi Nafuka mulasi Fessy Daddy ze nafuka mulasi Nafuka mulasi Towa kana nafuka mulasi
Fessy Daddy, Fessy Daddy Fessy Daddy, Fessy Daddy
Landy by the difference.